nyimbozatu.com.
Media House Music.
TMTG, Max D, TRT. Popakawama flop, bully beat. Lekani to say hit after hit. Nikasiliza kalipiti mwami choka kutika. Pinda ni magelo kansi ni magotika. Nili na malani munga wanansha pula. Kumba inazula kaya sisho tamula. Malapa wadele la lekatini wakatimu. Munga temtengo tiwajue na katimu. Pasa malula ka, apana lula ka. Kuchila chili panali panali wawili wili na bili. Wanajimana malapa na wafyante pa mkosi fulu nekte. Niponde ni mete na wapai lapa bite. Na pesa maningi ulusin choka chusi. When you panga kusu ya wana pusi. Nila panga kamashini kaika vesi ya malapanga magilo wani fela apa biti. Wina wa machikaka wena ndise wa masula. Nutala na budula nzelu ni pamula. Nzelu ndie kukula kutoka pa wakula. Alalapa katisisa kuno timsha tapula. Wauna muva kali ni wana muma kula. So step back little man, know your place. Money, ball, respect, don't forget the name. From the block to the top. We light sunshine, we're stuck in the shadows. I'm out here now, on the grind. Ela Zek, Sina Siu, Banks, Ice Boy, Maikele, Kezo, Pow, Pow.